Kabaka nkwagala watali kwejjusa Mukwano gwogwo mungi bambi gwantwala Nze yali agwa mu essubi Nojja nonkolere byekisa bambi Ddala kabaka olina amanyi Gwakyusa bikolimo n'obifula mukisa
Jack.